wiriwe mu rukiko watunyiramo muri make uko byagenze
urakoze cyane nibyo koko kuva saa 4 za mu gitondo kugeza none hasa 11 abantu bose bari bakiri muri rukiko imyanzuro rero uko ibaye nuko rusesa bagina navuga ko ariwe muntu hawe igihano kinini ugeranije n'abandi bantu 20 bareganwaga ko bamuha urukiko rumuhanishije igifungo cy'imyaka 25 urukiko ruvuga ko bwa mbere akitaba mu bugenzacyaha yagerageje usobanura neza ibyo bamuregaga ndetse bimwe n'imwe akagenda byemera ariko urukiko rugasobanura ko byageze mu kuburana mu mizi akikura mu rubanza bakavuga rero bati bamuhanisha igifungo cy'imyaka 25 urukiko ruvuga ko rutari kumugabanyiriza kuko atakomeje kugaragara mu rukiko ngo akomeze agaragaze kuko ko akemera ibyaha nk'uko yabyemeraga mbere hanyuma undi muntu uzwi cyane muri uru rubanza navuga ko Sankara we yahanishijwe igifungo cy'imyaka 20 urukiko ruvuga ko rwamuhaye inyoroshya cyaha kuko yagerageje kurworohereza yemera ibyaha ndetse anasobanura uko ibyaha byakozwe ikindi nakubwira nuko muri uru rubanza hari abantu bakeya cyane bahanishijwe igifungo cy'imyaka 3 aba navuga nk'abantu bari bakiri batoya harimo umuhungu wa Wilson Irategeka uwo musore urukiko rwavuze ko impamvu bamuhanishije igifungo gito ari uko yarakiri muto kandi rimwe na rimwe ibyaha yagiyemo yabihatiwe abo imyaka 3 niyo yabaye imyaka mito cyane mu bihano byatanzwe kuri uyu wa mbere
Niba numvise neza uvuze ko urukiko rwahanishije Paul Rusesabagina imyaka 25 rushingiye ko yivanye mu rubanza.
Iyi myaka 25 ni ibyaha byamuhamye, hari ibyaha byamuhamye ahubwo 25 bavuga ko byabaye nk'inyoroshye cyangwa ubundi ubushinjacyaha bwari bwamusabiye igifungo cya burundu. Ariko urukiko ruravuga ngo kuko bwa mbere akiburana mu bugenzacyaha yemeraga ibyaha ndetse agasa nkaho afasha urukiko, agasa nkaho mbese yorohereza abamubazaga ariyo mpamvu batamuhanishije igifungo cya burundu nk'uko ubushinjacyaha bwakimusabiye urukiko rukanongeraho ko iyo aza kuguma mu rubanza agakomeza akoroshya mu miburanire ye ndetse agakomeza akemera ibyaha nk'uko yabyemeraga mbere n'iyo myaka 25 yari kuba yagabanuka ikaba imyaka mike kuri 25
ubushinjacyaha bwakire gute imyanzuro y'urukiko kuko waruvuze ko bwo bwe bwamusabiye gufungwa burundu
ubushinjacyaha navuganye umuvugizi wabwo Nkusi Foste avuze ko muri rusange atari kuri Rusesabagina gusa muri rusange ngo batishimiye imyanzuro y'urukiko baravuga ko hari abantu bari basabye imyaka 25, 20 none cyangwa n'igifungo cya burundu none hari ababonye nyine iyo myaka 20 ndetse hari n'abandi babonye igifungo cy'imyaka 5 baravuga rero ngo bagiye kwicara basome idosiye kuko idosiye ni nini cyane hanyuma nibafa bazarebe imyanzuro bafata niba bazajurira